Echewo mi ruo n'ụzọ ka kamere.
Echewo mi ruo.
Mana ogu bu ha. Alọtawo me.
Alọtawo me.
Yes, I'm not about to move. Yes, I'm about to move.
ma funa bo dika wande we ginde na batam beza ya na batam na batam
apa fu
ama fu la me
dika wande apa fu
la
me
kala wo makuni
na batam
na batam
beza ya na batam
ese mi ko batu la me wo
apa fu
na batam
iwe bi
na
wande
iwe bi
na
Don't let me
Lenumo,
Chineke. Alụbeghị ndị mụpụtara mmadụ n'ụzọ, menyụla ihe ọkụ Chineke bụ. Chineke esonarịla m. Lenu m o Chineke, lenu m o bulie nwa gị, lenu m o Chineke. Ndị na-amaghị gamara o, lenu m o Chineke. Eze ijam anya mmiri n'anya o, lenu m o Chineke. Lenu m o chebe m o, lekwa ndị ngwọrọ n'ụzọ, lekwa ndị ogbi n'ọnụ ụzọ, lekwa ndị si n'ọnụ ụzọ. Eze biko na lekwa ha o, ndị na-achọ nwa nọ n'ebe ha
onye ọma,
ndị nrere a nọ n'iru gị
onye ọma,
lekwa ndị n'ọnụ ụlọ ọgwụ
onye ọma, do
ma ndị kowere aka ha n'elu o,
chebe ha o,
lekwa ndị nọ n'ụlọ
ọgwụ ọrịa gawa,
ndị sizi n'ime eri nri
ọgwụ ọrịa gawa,
lekwa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ
ọgwụ ọrịa gawa,
ndị enweghị
ụgwọ ọrịa ha ihe batara ya,
lekwa ndị nọ n'ụlọ
ọgwụ ọnụ ọrịa.
Eze biko gwọwa ha
o, ịbịa ka dibia,
lenu ha o Chineke, lenu ha o gwọwa ha o,
lenu m o Chineke,
bilie n'iwe,
lenu m o gọzie m o,
onye amụma Chineke chime biko,
lenu m o gọzie m o,
setie ka m,
lenu m o Chineke,
setie ka m,
lenu m o gọzie m o,
chekwa ha na
lenu m o
Chineke,
lenu m o
Chineke,
lenu m
o
gọzie m o.
Kamara n'ibu chi, kamara n'ibu chi, sesi aka gị o narụ, kamara n'ibu chi m, kamara n'ibu chi m, kamara n'ibu chi kere m, sesi aka gị narụ, kamara n'ibu chi m, onye nwe m,
kamara n'ibu chi m,
Chineke,
kamara n'ibu chi,
sesi aka gị narụ, biko
sesi aka
gị narụ,
kamara n'ibu chi m,
obi n'ikwe,
kamara n'ibu chi m,
ọkwa gị bụ zụpụrụ m,
kamara n'ibu chi m,
okike nkere m,
sesi aka gị, kamara n'ibu chi,
ndị na-amaghị gamara, ndị na-ekwe gị ga-ekweta, mgbe ị sesi aka gị n'isi m, kamara n'ibu chi m,
onye ọma,
ụwa mara n'ibu chi m,
eze,
ka ha mara na m gị kere m,
ewo,
seti aka gị nọrọ m, ụwa mara n'ibu chi m,
obe ma,
ka mara n'ibu chi m,
eze,
ka mara n'ibu chi m,
ewo,
seti aka gị na bizinesi m, ka mara n'ibu chi m,
obo bụ,
ka mara n'ibu chi m,
ụzụkpụrụ m,
ka mara n'ibu chi m,
ewo,
seti aka gị n'ezinụlọ m, ka mara n'ibu chi m,
chi m,
ka ha kwere n'ibu chi m,
chi bụ ọgwụ m,
ụwa mara na ọ bụ gị kpọrọ m n'ọrụ,
seti
aka gị na ndụ m, ka ha mara n'ibu chi m, obo,
ka mara n'ibu chi m,
zanụ m,
ka mara n'ibu chi m,
zanụ m,
onye
nwe m, seti
aka gị na
ndụ m,
ka mara n'ibu chi m,
zanụ m, onye nwe ndụ m,
ka mara n'ibu chi m,
ajụla m,
ka mara n'ibu chi m,
biko biko Chineke,
seti aka gị na ndụ m, ka mara n'ibu chi
m, otu agụrụ mmiri e,
si agụ nnele,
ọ bụkwa n'otu ahụ Chineke m, ka agụ gị si agụ obi m, ụwa mara n'ibu chi m, onye mara masị ga-ahụ m n'anya, mgbe ị seti aka gị n'isi m, ụwa mara n'ibu chi m, ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma, ọnụ kọjọrọ m ga-ekwu mma n'isi m, mgbe ị seti aka gị n'isi m, ka mara n'ibu chi m, ka ha mara n'ibu chi m, kamara na ọ bụ gị kere m, seti aka gị narụ m, kamara n'ibu chi m, Chineke,
kamara n'ibu chi m,
ka ha mara,
Amara ni uchi
Amara
Wanya mama
Sefi ya kagi
Amara
Amara ni uchi
Woyina mambo
Amara ni uchi
Ajula majula majula
Amara ni uchi
Wana tani
Sefi ya kagi Amara ni uchi
Arua kagika barigwe e gosiewe Arua kagika ugwelwa de gosi Yeli wena konso buru
ichuku
Yeli wena kona kukobu mama kechi mama Arua kagika barigwe
Who
is like Elijah okay na muku na barage budima ibeze
Okona ne gibeze
Moses okay na muku na barage budima ibeze
Nani gina chi
Nani ku Abraham odike ona barage woyo
Ose nani gibeze
Nani ekele kinerio ekele odiga bugike
Nani ekele gina cha
Nani otito kina cho Kesi na la lobi mo
Onya maribe
Obie tiwa re tiwa Yana ngewe pera Gidi ele na yanya
Hey
Eli wena konso burugi
Chuku
Elu wana kona kuko mubamagi
Onyoma
Ora kagika
Baribe
Negosi ewe Ora kagika umeluwa
negosi
wonya marao
yeli wena konso
buru oh Jesus
sekoro
yeli wena
konso buru
oh Jesus Christ
hey
oh
ora kagika
balile
negosi
chineke
ora kagika
chineke bo chineke bo
Mary wani na marawo ni bujimo merem jina gara wani le kwere wona kikeremo ya merem jina yoli wani na marawo ni bujimo ya merem jina gara wani na marawo ni bujimo
haleluya
merem jina ngori
ya merem
wani na marawo ni bujimo
ewo
ewo merem jina
Jesus,
let it to move when you
hand it to
my mother, one when you
hey,
let it in the air. A quacky wearing the stripper, and watch you move. Let it in the world. A quacky book, watch your kitchen. Let it in the way. A quacky born on the world. Akwa kibu kwa nyeji ya uzo Neti tindi na mwa Hane tuga kana na mwa Chimo Neti tindi ajadu Akwa kibu kwa dina nwa
Ewo
Akukogie Ya kafani le na koe Mutu mumakoro hao Nibu mwa mwa tutofuwe Give it my
batara na Jesus came. Nani abuja Jesus? Nani abuja? Nani abuja? Matara na Jesus unge
onani
nani Jesus
nani
nani nani Jesus
nani
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 Jesus nani
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 Jesus
nani
nani
nani Jesus
nani
nani nani Jesus
nani nani
Nani Jesus,
Nani ya, gasuru mafia toreto,
yesemo,
wasi siwa chuzoni le,
hey,
age mutu hano bajita,
amen,
makano durumanya, doje sana zubudike,
abudike,
Nani Jesus,
Nani Jesus,
Nani Jesus,
oh Nani Jesus,
Nani ya. Genye no mo mwamiyoro ya e Apa mwachi rechi e
Apa mwachi rechi
Oge goge no gawa
Apa mwachi rechi
Oh durumanya Oye so na zubudike
Chine nye mwa
Nani Jesus
Ozo porom
Onye no no rembo wa Jesus
Ozo porom
Nani ya
Nani ya
Oke miri nebwewe
Oke mawune tiyongwe ya
Iboromile,
evo
hagadamba,
makane guzuru,
nakumedi na Zion,
obudike naga,
akusirimike no kutepwe biyebio, Jesus, ali ime mekuja, wenye noni mbemdike,
hey,
obyadika kumakuo, Aradiga mamu chichi chichi
Ebe mara
Doye sona zubudike
Yebube
Ekwe selamike Na kumbe sayon
Unyuku
Amarame Nodiga tulura
Hey
Akwambere nabali Kachine kesimu vichanya
Jesus I see today, I shall see them no more.
Amen.
Nani Jesus,
Nani Jesus,
Nani ya,
geburu maga zorezo,
ibaro mile,
alagi dife,
gebe matara,
wonye wembudike.
Tikwanu ye
Nani Jesus
Nani Jesus
Nani ya so Nani ya
so
Emwegi chozo
Nani ya
Nani ya Yeboro kamide
Nani ya
nalu aga
o Yeboro kamide
Wonye nekuwa kwa
Agapanyo
nukana Jerusaleme
Ebe matara
Nani ya
Jesus
Nani ya
Yebube ya weratu
Nani
Jesus
Otomu losi
Amaraya
Uda suru na
manu ya
Eboro pamile
Ikiriko